mommy, alinyata weha, zimfikie salamu, kasana la pension, kuchi kuchi ota, shapata kinyama chamu, wala, tusingefika mbali, liona dalili, bora kila mtu kivyake, wala, mapenzi si ujabali asikali akadhani yuko peke yake. Hey, sasa niko huru, staki kusafa, na nenepa nina nuru bila maafa. Wale manege makunguru walinicha chafya, mambo yakawa fururu kama tarafa. Hadharani na nena nisikie, mbona mtachonga viazi wanafiki, mkikesha kusema ya kwetu sie. Mina yeye paka parapanda nengenekeni, karokeni shinde kwa waganga nasifunjeni. Kazaneni endereni kuchamba yote semeni, semeni ila taisoma namba. Sasa niko huru, staki kusafa, na nenepa nina nuru bila maafa. Wale manege makunguru walinicha chafya, mambo yakawa fururu kama tarafa.
Tutaki ushambe, tutaki ushambe,
mahasini wa